It's another Jay Beats production.
My name is Mike J.
Punchline Entertainment.
Punchline Empire. Akafika mu club ni big buyer. Koma musabate muni bena soko. Bama pati wa makonda chesho kazi. Koma kwa abo bagone la shonkona no. Ela bakondo pete kamu mabima. Koma ya abo tisiba ni iko. Mama shimika bati pari mafeya. Elo nishi ya abo ni wani rumo. Take time best friends in the mabaka. Elo nishi ya veni mulonde po boost. Mama kamba hidi bati kuma banana. Koma tusiba momi angira apo. Inanvela ikonda kuchechi. Dia ili na kapoto kapasa spake uparingi ima pasa jabo koma kunyumba ima siya no sort yeah
nitimu tumu tuta mafuta wo nitimu tumu tuta mabaya wo nitimu tumu tuta majika wo nitimu tumu tuta majiva wo nitimu tumu tuta mafuta wo nitimu tumu tuta.
Bari kutu kupembelo koma wakondesesa one on one. Ela pupembela wakonde fukama no yanga na badi kusisya stages. Na yo offering hili na limiti kuchechi kwa wane kuyambila kwa sisi. Navo my sister very hard working.
Especially pankani yovina mupraise.
Very pancho pankani ya mavizi. Especially for visiting my single brothers. Utambela brother let me wash your clothes. Ela nakupianga koko bedroom.
Na konyanzi.
Bameri nabo ni bativa muzuba mafiga fulo kwa timinani. Uko bayangana uko baka yende koma usiko baka kona ni plasma.
Nitimu tumu tuta mafuta wo. Nitimu tumu tuta mabaya wo. Nitimu tumu tuta majika wo. Nitimu tumu tuta majiva wo. Nitimu tumu tuta mafuta wo. Nitimu tumu tuta.
Tingo vibe na movie bala bala koma ukachota album vaitamba chabe na kutuza musician na boba jinde bakuvinisani ni notifaka party tinyimbo ba replay koma job very hard working
koma ba boss mama funo folesera kurumo bachishita nabo bachiteka koma benango bakwidia muyati pamene hapa ine na pera iwe vina ngati ndiwe chimoto
mishe shote nshare.
Let's go. DJ Will.